jotta mani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heedi be studio tamani oda sa yo saki ko modus man di ko halanto on kabaruji gondi do di jodi maison de la presse labbe mako Salim Diora wonane to boggi janda to Cardinal Jean Gerbo wari tiagal ko hawrno e batule Vatican tiddube hewbe timminima kana ke leedi meden du ana hen syndicat sinabef dun banki je golle de jawdo goddi ni murtam en golde balde tati fuddune handen dun beta hande yo batte honori be de secrétaire général NCAO wadani be wadde de do murtara golle le fondo ko juudde layande dawbe hewbe ana duñindira le garngaaji mobilage fa juula le to jeya do nanno wayde ndena gudu ana e ko sullini be le kabar basket rewbe hitande 2017 hewbe kolliti mali ana haani ardaade le cakite piide dum e wonde ka be kolliti mali ana haani wailtinde balal fa heddo e hawde yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on fedde hedaade studio tamani bismil modon le dabar wir fago lam le kidal gouverneur region o ana domta alarbare jango nokuton o yo sema hokita jaral o do kabaru nen wi hore mudum ka gal do garangal balde tati yo falan logal le wir fago lamu lato le dun lam malo lato le kidal fafe Cardinal Jean Gerbo du wari le Mali Kenya yude Vatican gada do cardinal le rumé jabindu o jikondun kanko Jean Gerbo o hawre batu pape François Fayko o hewa du hara hono cellal ko du cardinal keso Mali onu jabbama Kenya yo kanankobe leydi men kany e mawbe hewbe jabbimo kerden Mamadou Samaseku
Cathedral to wudiko kanko Cardinal Jean Gerbo o bami hala yeso yimbele hewbe o sella non wattu mo iwan non leydi ndi yade to Vatican ton ka dum hadal mo hawrutede e yambere nde den do kanko Jean Gerbo o wari yettude kala pabi mo yalla mo tawe ngal do kawrital
evacuer d'urgence
no yawir woni ko minaba nyande aljumara nde to pari ton sawro yade tiagal yontere kasin no yawir ko ko mballami ngabude der avion yade e kawrital ngal yalla an ande wiude min wawani dongal kafnangal chrétien en leydi Mali fahande lewi kanko cardinal o tagal dubi kewdi ti allahji wattu jun o leni malindi an hasindini jam e deere denno kanko Jean Gerbo o an wadano dango fewde be leedi ndi yo be dawra hewtagol jam e dawral
mission nous recevoir
yo lambila isa lato sababu dawral hakunde meden so leedi malindi an hasindini hunde hande yo dun non holare woni ko wada hakunde meden so hadun wonko wada jati yela am yo ngal do kawrtal immo e do landul ngarbe hawrne be hono jogorda banda gorko ko dawrontamo ma ko dawranta fewle en mako tama en fuf da jeebi dunna e le nyaayanna ma e sembe dawrutan golleji di ma dunno tama en fuf en gotum la mo ko be leddi Mali be ngetti sanne kanko Pape François o ko subuki Jean Gerbo ko kuyam weltare wonande leddi men di dum woni lati do hala kanko Cherno Hass Diallo min sirikatu na do kabaru dina
le Mali souffre d'un
inde leddi Mali ndi na boni sanne e on wattu tidu do o suwade neddo jaado ndi do leddi buru fuf wadde joomu cardinal wona hunde yafunde kamar dun no kanko kana ke leddi ndi na yetta sanne Pape François yu batte bingel leddi Mali ndi woni ko mo gadi guldo jabbugul leddi Mali ndi sandata fay chrétien ma aslam même a goddo leddi Mali ndi wadde goto fuf yu gotum non
dom différent de lui
nyande nogo go leru mendu woni ko o noma leru tagal mudum woni ko kanko Pape Jean François o tekini ngol numugol Jean Gerbo woni arande latade cardinal der leddi Mali ndi o neddo andirado wadde imadraji bangal dawral der dina e hewtugol jam e dejere hakunde yimbe le
on syndicat bankiji assurance ngaji kanye e gollirde jawle kewdo dum sina bef donni murtal mudum golle handen le balde tati de e wi comité o murtal golle de latori ko yidira le leedi ndi fu syndicat on wi ana hubindi haddede kanon wala fu ko tawra heedi lamun kobbe kanko Hamadou Ba secrétaire général sina bef wonko haade Ibrahim As Diallo kedo demmo
gere ko wadan min ti tour le banque ngaji di fur kanyele assurance ngaji di fur hollama pour anden ko uddi yude ka yade fa gaw wala ko do banque uddak fa han wala ko noddo do ni be tiwio be acet wada golle modu dun tan min nyaagi be nan no kadan ko be mali be jati immo kaba e dun mi de nyaagi client ngaji banque be fur ko min ko ka kambe jati tani wallu de min hande do habu godo tabu jong galleriwa se jong galleriwa ma do pene fur anahani yimbe fur immo daro sabu jongalle goto se riwa fur jongalle kewbe riwa dum haa jabeden leedi meden di hande
kala ko jiddon famitaade poode fayde be mel am e Facebook na Twitter don bawi noddudo numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkilaji modon nyalaade seeda pade juurde layende dawobe ana gondi e duñ ondido le garngaaji mobilaji fakabe biyeji yo kasindinal hewbe juulode bangi sakira en do no mborno ni wonda du e wonde ka on dawongol ana sulini hewbe mabbe batte wayde nenaagu goduɗo hannden ɗo keɗɗana Mamadou Sam Seku Ousmane Yare Bouly
Burima Kanté ana han yaade kay juulode julde layya bangi sakiraɓe mum wonko haalnimi bangal korsa en nafa juulode hedde sakiraɓe mum
tout faire wanko royan tout bon
sugula kala dewowo Allah kala aslama lobbo yaade juulode to muntun bangi goto tabade tawangal aslama en bangi goddo be dunno wattu kawrital hakunde sakiraɓe e bandiraɓe sabi hunde de wawataki hinnede sato fuf wona fi kabar jogade fi yo ɓuri fuf kuyam e weltare gondal hakunde kureji galle
chaleur humaine là qu'on retrouve pas
tawé om hasin dini dawongol burayma ana hulti tawidi batte rafindena go gondo le leedi men di fudu wattu julde buri
à l'approche des fêtes effectivement les
gonga jot wattu podade julde jidi himbele wembete sanne nendun bandiji di kuncanta hore ngukaji kewdi sabi jamare de tawrota kalisi kewdo denno an haani mo fuf watana hore mudun hakillo mi horam kay do gombi do hakillam joraki fi sabi rafindena go wona fi hunde yafunde denno watana horam hakillo no bawir mi fuf dabareji no wasude tawrede kalisi kewdo jogade tan ko hasindina so tilsi dun waddude ket kalisi
o minimum et quitte aller récupérer après
Idrissa Mayga hore jogoto karngaji bomako hokki tajal dabareji fuf amam fa dawobe fu ndeno
bon c'est vrai la plus belle femme du monde
sikki wala no ngari debbo fotori fuf wawa fi hokkude ko buri o do ngari on hitane fuf wakat jun o won dabareji piadi karuji kirsi ngaddu yama yalla adaddu dawobe huntana hore no fewiri guldude amende kay la wada bawde mudu o lati fuf society ngaji dina kewi denno gulde amende de hinnoto ko wawi buri fuf nder alhaali ndenagu e sultere dawobe notorto mbulaji amen di yaade nder guure mabbe de juuloyde
vraiment la fête
neno kanko maygo holli wiide ko laati fu ndenagu kubudo wawa hebede fayse dun yida
jurde laaya yo idi mawdo bangal arsilami en ko dewtere halika yo tage ndardi annabe ibrahima hirsa biyum ismael fa holla ana rewi dum nanno yo fellisinde dum waddani tage kala yamirdema o lomtina bi ko o mbalu e wi imam usman jara jangino universite bamako hirso mbalu yo le jurde laaya yo wajbi heedi arsilami fu sa ana jogi bawde mun kede ko haldi yehiya traore le facitango usman nyali buri
la fête des tabati est une
julde layya yidum nyalande alislamé mawnde non yidum al'adadu micitade moja Allah mawdo annabi ibrahima fuddi o al'ada o hebino biddo nde on fuddo mawnde den Allah yamirimo o wada dun layyari o jabbi ko Allah wiimo dun wattunde o anni fo hirsa suku o den Allah e bawde mun lomtini suku o jawdirnde ittili aljanna neno sa mujugol o annabaajo e tinnaare makko Allah yamiri en wadde julde layya ko alislamé haani wadde nyande de nyalande arande tafon joomu acca laaba borno kadungal hursini sanne ya julawa tagal julde nde si joomu warti wada sadakaaji si tayi won bawde mum juddum nyaloma du mo kande yafindirde daba mo anida hirsido o ana hani tawe o
musili
tagal kawji didi e hawede nde wotere le fiidude e angula e malika fiidan e centrafrique ci lol mun nayobol honje tobe yogalbe ka kuliti kaw ana wadani e mali e wi mabbe non mali ana hani walitinde balal piide de kaba kante e kitino e stade malien wonko haade e samba dumbiya keddana mamadou sam seku
nafaka hono galdo kawrital dawrude no zoe en yoga cultirta be keba non no fide be dun ngabine bangi goddo ngal lato dun sababu min landina no fewri kawrital amen fewde fedde cameroon sabu kabaru be do zoe en be newaki yu kawrital runde afrique mu rewbe non pejari momi jogi hen yuko gamenga ngal do kawrital wondi wadede fayso equipe amen o na jogi ti allahji yoga bangal defense on ko dun won ko equipe ngaji keddidi fuf ngatani hakilo wattu jun kay oti alawun lati do hello der kawte amen tati arandaje de sa taki jati dum mata ma fay le match mo angola hebi bural do amen o jeur amen gombe der saraji di kulay nanude baddi den na soni mi jewti on don nokku ko heddi ko newoto non dun so mi jeewi ke kabar mudun dum beedan tidude
efficace na tato sa ba tre compliqué
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
le kabaruji region ngaji meden keben famu tan yimbe temedere ribabe kuma golle ngadi batu ngaddi batu e sando assemblée mali daranendu usinaji beta hande nanaja halaji ndogi do titalaji tongide e do jobde hakkeji gollobe kany e uditigol usini gondo kulikoro o ana bado do ujinaji noga e jetton e gubbe e galleji jabbidu dum men nyono fawarde masina kebdu balligu ngure bangal ngure nen hejo puddongo ile lewru avril 2017 heddote wonde fa lewru septembre war wondu yo pam daddi ngodo hakkilo do gollidinde e walde fabtonde yirwere e golleji neddaku senjari hedi bandan ba le hitande 2016 de rewbe soyibe tem jenaw le tem de refungoni yewrabe mere le cuudi doktoro yo adado andinaade kenya le batu famil go rewbe fa jaha le cuudi doktoro de imaade mudum yo beddu kutte yo buytudo hono kutteji do maya sukabe do kaddude di do kabaruji ke de hedal fa hande yewtere man yeso den tawde jangu